vizuri ni wajibu wangu. Ni jukumu langu kujiendeleza. Nasonga mbele kufika ahadi yangu. Tukishirikiana inawezekana. Tunaweza. Together we can. No darkness, no rejection, no ignorance. Together we can.
I can be a nurse.
Na umucuruzi.